Levels.
Fresh out from TobolaSounds.com.
Yao. Saga.
Reverb.
Saga. In the view.
On it.
Nishimama. Timu Tim.
So that Saga made a noise.
John Taiga. Kulapona sa viola. Review sanga telele chisa isola. Justice music. Abanaba lwiri. New rap situation over here. Mvoko saka nego. Losa naturally no ikatapona manga. Saka pili vati nchoko satina manga. Niyo kaba pene ukwili na visa. Siyo satambila kwa mwila jasi visa fi. Naona po wafeki na wali uwanzanga. Na wanani zondela po kwa shintu changa. Sini mapatikiza fintufka kanga. Bati musiziba wakambati.
Mishwani imba we sabaoche. Yeah, we sabaoche. We keep on trying but we sabaoche.
Pika bari uraifi ya mbola. Legani ni ulule mavuto ya manikola. Osa yopa nika posta vima nyama. Maneja nani leza kuposta manyama. Soya tonza ye uma tonza soja never imitate. Tewe nika tukuba kwa tini. Na wako deti maai witness. Waziva titulesha. Apa ponene live ni wante na ifwetu kesha. Osa tambila patali bwela ukazi zonela. Tamboza kone kiwa gaya wanati shokela. Penti yatu jene wanati pentela. Zoti joa na 99 is a zanga nyula tela yo. What do you know about surviving? One day you niggas gon' be crapping. No timundu is poverty we fighting. With the last man standing. Mwanding tell him say yo.
We trying but we survive. Yeah, yo. We survive. We keep on trying but we survive. Yeah, but we survive. We keep on trying but we survive. We keep on trying, but we survive. But we survive. We keep on trying. Niyo kosa badi, we just keep on grinding. If we just stand in here, one day I'll be shining. Lem niggas keep on thinking they're ahead of us. Muntu wali dangerous, muntu ni wa shesha. Hiwe umpanga heavy, akupendesa. Kego test, fa, akupendesa. Yeah, people down, turn me into a little mbaba. Pene nina siwa chabe namba, ye matesa.
Kosa naturally no ikatapona manga. Saka pili vati, nchoko satina manga. Niyo kaba pene ukwili na visa. Siyo satambila kwa mwila jasi visa fi. Naona po wafeki na wari uwanzanga. Na wanani zondela hapo kwa shintu shanga. Sini mapatikiza fintufka kanga. Bati musiziba wakambati.
We trying but we survive. Yeah, we survive. We keep on trying but we survive. Yeah, but we survive. We keep on trying but we survive.
Out from TobolaSounds.com.